You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kadib weerar joogta oo wasiirada Talyaaniga ay ku hayeen dawladda Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa hadda bilaabay inuu u jawaabo talaabo aan looga baran inay qaadaan laba dal oo saaxiibaa oo ku wada jira midowga Yurub, ayuu Faransiisku kala soo baxay safiirkii u joogay magaalada Rome. Diblomaasiyiin Faransiis ayaa sheegay in Paris ay talaabadan qaaday kadib aflagaadooyin uga imanaya Talyaaniga oo ay ugu dambeysay go'aankii uu ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Talyaanigu kula kulmay kooxda loo bixiyey kooxda fanaanadaha jaalaha ah oo ah koox Faransiis ah oo wada olole ay dowladda Faransiiska iyo Mr. Macron uga soo horjeedaan, taasoo sababtay mudaharaadyo rabshado wata oo looga soo horjeeday madaxweyne Macron. Ugu yaraan 10 dibad baxayaal ayaa dhintay inta ololahan uu socday, halka 1800 oo qof iyo kumanaan booliska ka tirsan ay ku dhaawacmeen. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Talyaanigu uusan doonayn xiisad dhexmarta iyaga iyo Faransiiska, inkastoo uu horey laftiisu u yiri waxba kama ay qaban Faransiisku sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Liibiya. Wuxuu se sheegay inay jiraan arrimo waaweyn oo ay tahay in wasiirada Faransiisku ay wax ka qabtaan.
The first one is that 15 Italian terrorists have been drinking champagne in France for decades while they should be in jail in Italy. Therefore, if the French government...
Tankowad, shan iyo toban argagixisada Talyaaniga ayaa khamri qaali ah ku cabayay Faransiiska sanado badan, iyadoo ay ahayd inay xabsi halkan Talyaaniga kaga jiraan. Marka haddii Faransiisku nasiiyaan waxa aanu xaq u leenahay, waanu soo dhaweynaynaa. Tan labaad waxa weeye, labadii sano ee u dambeysay xadka Talyaaniga iyo Faransiiska u dhexeeya, dowladda Faransiiska iyadoo annaga nooga sheekeynaysa deeqsinimo iyo soo dhaweyn ayay diiday in ka badan 60,000 oo muhaajiriin caruur iyo haweeno ay ku jiraan oo ay qaarkood uga dhaqaaqeen habeennimo duurka. Aragtida iyadana ma aha dhaqan uu ku kaco dal ilbaxa. Tan saddexaad, booliska Faransiiska ee baara dadka ka shaqataga Talyaaniga oo u socda Faransiiska oo tareemada raaca, saacado ayay waqtiga ka lumiyaan marka ay baarayaan muwaadiniinteena. Mr. Salvini ayaa ku doodaya inuu rabi lahaa in xal loo helo khilaafka Faransiiska iyo Talyaaniga, laakiin wuxuu sheegay in Faransiiska looga baahan yahay inay ka noqdaan codsiyada ay sameynayaan.
But we've already turned all the cheeks that we could, and I hope that in Paris they are willing to discuss all the practical issues I spoke about.
Laakiin anagu intii tabartayada waanu isku daynay inaanu ka aamusno. Waxaan rajaynaynaa in Paris ay diyaar u tahay in laga wada hadlo dhammaan arrimaha jira oo aanu ka soo hadalnay. Dr. Ben Mercer oo ka tirsan Jaamacadda Australia National University ayaa sheegay in murankani uu iska dami doono, una ka turjumaya siyaasadda Yurub ee isbedelay ee uusan wax weyn u dhimi doonin xiriirka u dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga.
In most respects, this isn't so much an issue about Italy and France, but than Italy and the rest of Europe, more broadly. So whether this affects the relationship longer term,
haddaad si u eegto, arrintani ma aha mid u dhexaysa Talyaaniga iyo Faransiiska, ee waa mid u dhexaysa Talyaaniga iyo Yurub guud ahaanteed. Marka inay xiriirkoodu waqti dheer saameyn ay ku yeelato, waxay ku xirnaan doontaa waxa ku dhaca hoggaamiyaasha hadda dalka haysta sanadaha soo socda. Waqtiga hadda la jooga, Macron khatar ayuu ku jiraa markaad eegto sida aadka loogaga soo horjeedo dalkiisa gudihiisa. Marka sababaha ay madaxda Talyaanigu uga faa'iideysanayaan taas ayaa ka mid ah oo ay u weerarayaan sababtoo ah gudaha dalkiisa ayaa dhibaatooyin ka haystaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.